yande joyenol tori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kore on ñalli e jaam habaruji men sembe mi wonno caggal heppitere ko laati bombujon ko fettinata enda wuro Difa no e noyi wonno waɗa e nanoɓe labareji ɗiɗo nonne hoorejo leydi Niger Issoumou Hammadou waɗi jahangal toyte Bruxelles noko to fotto e batu mawɗo o haali haala rewɓe leydi Niger yewtere men pinno studio kalangu hande no dara fawara jondu konda ɓi leydi Niger mo duuɓi nogay ɗiɗi mbiyeteɗo Boulama Kandine o wurtini ande mawɗe ɗe jamani en nana kanko no ɗum wurti kori jaw woni e moɗon habaruji e fulfulde yerno mbirmi on ni hande e puɗɗiran ɗum goo fo ginanɗa ni himɓe ɗiɗo laatiɓe no jeeya e feddetede IJND haalnoɓe haala wiide ke hoore leydi Issoumou Hammadou waɗa anniya gam batte fawar jondu konɗan tewto laamu tataɓu nenene kaɓɓen ɗo ɗo konɗo ɓen paami ɓe nanngama kamo mbiteɗo Salusu Ibrahim kañum e Issoufou Bra ko ɓe nanngadu konɗan ɓe paddama ɓe kiitanama ɗum waddi ko fawara jondu konɗani hoorejo kiiti o wii no han tawi kamɓe ɗiɗo ɓe neɗɗo ma fo nangge duuɓi joyi kasu laato tati ɗi funo nder kasu e duuɓi ɗiɗi yaasin hawtade du konɗanni goto fo yoɓa du konɗan ujunaji nogayi ɗum wonno koɓe kaali ele fila sarea kan kano wonno hono wurtagol sareka fa timma alkamisa ngaro sappo ene lewru woni ko famoyte gonga muɗum nonni fawari jondu konɗo an ara filla ko darto ene Difa du konɗo himɓe puɗɗitine jaana garta gaɗa muraduji muɗum en eley wuro ɗon endan balɗe ɗiɗi caggal hono hippitere waɗade latinde konɗo an himɓe haɓɓe mumen bombuji ko fettinde wuro ngo endan waɗi mayɓe altinere hecci keñal nde a tala ton endandi ko luumo ngo hanno ñamude luumo ngon ka heɓa ñande no ombi nonni fawari jondu projet ji kewɗi e gollirdeji kewɗi ñalli no ombiri non endan yerno lawan Boukar gonto enen Difa neldirɗe min pirɗe fulfulde
caggal hippitere wande Difa altine bittiɗo laati ɗum ɓen waɓɓe ɗum ɓen futtinana bombuji ko haɓɓuno ko waɗi himɓe sappo mayɓe e barmuɓe hewɓe ɗum faddake golleji kewɗi luumo Difa mango ñamannongo atolata fuu maɓɓama hawtade to motaji pandata e gollirɗe bankiji yaade projet ji dey illu alarba bittiɗo o golleji ɗin puɗɗiti heese heese hande nde himɓe wuroɓe no ɗon jaha e golle mu'en bakoni kippitakin balɗe mum nayɗi laabi ndenago koƴama to iri ɗum e bandu fillo ley gallure Difa dalili laabi adaɗe ɗi nimɓe no ɗon ƴama koye mum noy gatta ko gasina golle muɗum kegam ley yamde jeetati e mintaji capanɗe tati jemma suka mo duuɓi sappo e nayyi gon sogeji kawjiɗe fillo ndenago pelli ɗum e haala ka kalten ka emo tawa ley lokotorore Difa e cawraki
himɓe sappo ni noon woni ko mayi ya nder ko darta fawara jondu konɗo hippitarde en nan tato laatiɓe haɓɓuɓe bombu e hoore woni nder maɓɓe capan tato en jeenaidu konɗo woni ko barmi jeerti toon barmi sanne sanne no kenno cawro ɗum wonno ko waɗi ano ko fande hippitare wande le wuro Difa nde endan rimi altinere ƴaɓɓi nde mbiteɗo seyni mumini odu konɗo jooke no andal hal filla ko darta ndenagu min landita kam dow filla majju saabu ɗum wowano sanne e leydi ndi o wi hande fuwala e majjum ɗum o haalni Habibou Garba.
C'est vraiment de la ruse et la ruse.
Yore ni, yore du ni bombe be gonno nawtoro no gada kippita kiji di fu. Ko waduno balle de Difa, haydinaki ba, hano no wodube nyanyalta kake bombe be haliri dum. Handen tabbat Boko Haram sembe mum heli. Hana gam sogeji keli sembe mabbe, amma gam potal ni won tawaka chaka mabbe. Dundu wadi ko ibe dajje wakkati gam sirio wade. Sai himbe mila ko be gala don be diwama. Debe gadi kippitaki, den himbe pamata ko ibe don. Irni he bandundu watta ko himbe no jama ko emu eno bi'a. Ɗum e jawdi wattani nder duro wartirde potarde leydi Difa di nafiri himɓe
engagé pour le retour de la paix extra
to enɗan bamako ele jeɗɗire ƴaɓɓi nde nami assé ondani wonno ko fa hande himɓe parti ɗi gala e laamu e jengonoɓe suudu baba to enɗan burtino gam batte hollude mettorgal muɗum en jonno wurtago mabɓe ngol du konɗan laateke hooreɓe haaɗino ɗum ɗum saabi hono haɓɓiniɓe wari fotti e himɓe ɓen endan ko fottere nde waɗdu tawama hokkoɓe habaruji woɓɓe tawa nder he enɗan ɓen ɗon barminama ɗum waddi ko fande subaka o gongo Mouhamadou ɗan tani bandi min noddi dow calalol hono mbiteɗo Issa Fakaba Sissoko laatiɗo kan hawji kokkol habaruji studio tamani ɗono bandu ɗi radio amin oɗo tawatto endan bamako leydi Mali o andini hononi endan
au total il y a eu près d'une cinquantaine de blessés. Heureusement,
de ƴewama wadan himbe woygu nawniibe amma yettore Allah wala maydo nyandemo ardibe partiji di gala e laamu e pelle jinganoje himbe leydi Mali dubbe torrake nyandemo kokkobe habaru gom warbe tefude habaru kan en du torrama misali do studio tamani wadi gollo amin gom mo gaz poufado do himbe o torri
après avoir respiré les gaz lacrymogènes qui ont été jetés sur les manifestants.
Hore leydi Niger Issouma Madou nan yahi fottowi e dow noddangal ambe noteke noddangal dow teddinde dum yaade fottode mabbitol batu inditara dum ko non nyalaade hono leydi Europe dow yaadu yesto en Bruxelles leydi Belgique nokko on dum ko na fawarje wadana den ne ka joy leur joy ko jabbi dum enda hore leydi Issouma Madou o hali hala noy won ko rewbe gordi leydi Niger kanyo cikolo ndew pamaroy leydi Niger do enda dum waddi ko faande habaru yidi enda ni tarnal fudde Ahmed Hawri dum min pirtini on de fulfulde
Issoufou Mohamed o famini ko der leydi Niger feccere mun fu no rewbe non wodi dubbe duda der ardangal be gala bawde ko rondoto ko e mabbe idum hada yaadu yeso leydi do filla gattol l'école e jangino rewbe burdi dilon no tawa der mun ardima on der dubu jinaaji didi e sappo e joy wardi dubu jinaaji didi e sappo e jegon sukabe worbe buri dudde der gattol jande dina rewbe hano ko darta far filla lal e bengu kanko horejo leddi on wi ko sukabe rewbe ben buri ndewlinede burde sukabe warbe dun du no wadda na be sadornam bengu kanjun du wadi ko no yie rewbe leddi men no godi bengu sanem do filla lumaku rewbe duda foti warbe non du sambeji mabbe hauta
kulle latit no nyame na me nyamduji ko himbe nyanta sanne san ele lewru don kan do lewru suma yerdu enda nden ne kay do himbe hewbe na hala hala cede mo be dama to enda agades dun sabi bandimi anisey karimu o yey o daro le lumoyde no kude ne yara nan yewtan do wadde ko min pirte furfulde
te cede nyamri rawani ewama hikka idum waawi wi ko cede dem buutama hanano hambali umaru ardi do fedde lumo tobe agades wi iri dum
wangaran kan abinci
ba far nyamdu don wala fu ko beida do mu sey ko buuta hemu misali maka e guneji goddi juude teddi hemu algeri rawanin pakay maka o min chotta na dun na buudi ujunere hikka buudi kame jenai min chotta dum maro du cede mu beidaka guneji li ko nimbe boyrata hemu du kando yet tore Allah ko itande hikande abada iyaka
Mohamed Abubakar ardido ADDC fedde jinganore himbe leydi wi'i ko dum hana
deux avant le ramadan
balde didi fadde suma yere nonata cede nyamdu tilsundu beydama ganjewtinaki wadama domu himbe tawi ko ngonganam ko mi jamdu mabbe be bimi wona to mabbe non to be ko jatta don non dum wadi ko min jeytom min tawi wona fanon fu dum kayno lumobe be ni beydani dum ko emu gollirobe dum ben kisi dum
consommateur lui-même
fedde jinganore himbe leydi de wati dan he lumotobe tabe jurmake himbe der wakkati tiddo o
nanne wantiri fawarjo ni syndicat gollobe hono faana nyawtugol e fawarjo gollal doctorore to endam matamte Isaka Gazobi do en gallu nyemeyi hono be kunciti yaadu mabbe murtere golle ko be adino wiide be gadan dum hande e jangonde be bidum du kondan ni hono gam batte be puddi be keba hono ko sulnobe kam wonno joddi mabbe lewru me dubina de 18 dum du kondan keddi gollobe fu gonno jobbe dum wonno ko komiti mawdo kaw jido hono syndicat mabbe wanda haali dene ketne faande yerno faande secrétaire général syndicat o huwiri o wi hono hunde enna fu wadama fa gasi gollo mabbe ko no fu dawi jehi gollirdeje mudu e subaka o harfe la pirro balle latol baldu ko nani hono ko darto coupe mawdo mo leydi Niger kan woni e hore mudum nene ne ka jete ber pide mudum kany won ko subaka wada subaka do enna feni foot dum wona fedde hawjiri filo latol bal gallure nyemey dum dubinade 10 jeddi ya dubinade 10 jete coupe on wono filé ko watta pelle 10 e jeego non won ko yaato droit der majjere 10 de fu nyemey do woni jeego dudde leydi leydi ka yaato fotto juude alangal enda garawangal yaado alal bar ndeto ko watta ko tayni be jeewto to enda mo en won ko heddoto yaado yeso nenene ka dum wadan do en galdu nyame kanyu e der kero leydi Niger fu ciagal majju du konna coupe en filo ta kana tati lewru utto ko warata dum endam
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
agades
do radio sara
lamba chapande jena e jedi fm
alit
do radio kausen
lamba chapande jena e nayi fm
gingimi
do radio dilerem
lamba chapande jena e jenayi fm
kabalewa
do radio mambio
lamba chapande jena e jenayi fm
dogonduti
do radio dallol
lamba chapande jena e didi tobere jetati fm
wonam
do radio baru
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
tera
do radio liptako
lamba chapande jena e jetati tobere jeddi fm
dokoro
do radio muria dakoro
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
nyamai
do radio scott mukartaji
lamba chapande jena e tobere jena fm
madawa
do radio sarawnia
lamba hembre didi tobere go fm
tanut
do radio damergu
lamba chapande jena e jena fm
studio kalangu
yewtal meden pindol hande studio kalangu yorno biurno mi on tawa mi tedo bulama kandin bi leydi ni jarno latido dum munu funo gay didi kayye heboy hono fawarjo andal na men joyrego latinde no walla himbe gornamo ele jamanmo gonde o enda dum industry dum o timbi denne ne kayni o joda kedo ko leydi america yewtal makko hakkunde alasan kuzi muhammad e makko waddi o famini himbe noy wadi ko waddum dum on nafa kamajum kettene nano
on fournit des services aux entreprises.
Mais galantana campagne ji ma himbe yibbe gollira e internet. Gam seni odon jidi gollido e internet ko hawjoto gollobe modon miden bayi wadande on do. Wodi dum miden godi ko min gattata ane ko wite application nonni. Dun yawan sanne misali do machine ji jamani ko wite ordinateur. Miden godi du plateau mutimbi.com ko gollirta e habaruji leede Africa. Bo radio okeo nunka halatana do Niger filla arzuku lejindi. Ndeni dun hebi himpe politiko idun golida emakme. Otumbi lapsto hunde nunko chigila nimi hore am gam wakatino njotimi jande towite troazem do dempu dumi mido jangadu. Chigila kimun edekol mudun do ordinateur. Ni putum mido golana sarusiji do internet. Ndeni sarusi yami internet fa golira. Ndenta kimi domu nangumi mido wadadun na kolotimi lise denjami Amerika njangoimi kongartumi jande mbimi togaldume konfutata golal angala kanjwari kongami utumbi lobster toputiri mido golida enimbe dito le nyamei mide e golangal nako ngala mauni mbimi de gandume komi matitita derlete yasin kemi wampe nogola nakang Algeri Lady Angleterre ni miningati biro amin mauto le di America. Niger de dubu jinanji didi e sapu e jedi min muyino mabude gamin tawi ko gollidol e internet no chadi sanne. Min bawta ankondire e wadobe ir gollal amin galbe leede Yasin. Dum wadi ko min mabbi biro amin mo Niger miden gollira o leede Yasin tan. No wodi internet bodudo amma min kepta gollidide e jamaare. Kulle non teddande internet on sanne dum yawata. E dum sojjita min du bawo yade leede Yasin wodube ir golle amin Nigeria Senegal leede bandirabe
e
do dum ko habru be fulful tili seni wi a jonka elen jonka mo le hewtinan jango habru je fulful non do endan studio kalangu gongu muhammad nantani wadda habru je hausan kore bandirabe heddi wadda demle kori den endan assalamu alaikum mbalete jamwali
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e minta sappo didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo didi
studio kalangu yadu leydi Niger